Toto kani kosha, fundi akia mungu anajua aja na chosha. Toto zinapigia bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofa. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer, oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover, inama kidogido. Fanya ka unapiga deki, deki give me some cake. God bless your mama, Ayana. Hey, the way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi baby, Ayana. Kamaradi ya time chemka boza kwa maji, na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa na tia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer, ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover,
inama kidogidogi. Fanya ka unapiga deki, deki give me some cake. God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
The way you move your waistline, Ayana.
Shukuru mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu ya kujivunia. Yani kila kona umetimia, napenda manukato kinukia. Ukinigusa ndo nazimia. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae ninawe. Ujeni kubebe wa shangai, wenye uchungu wa kazae. Tukicheza kuche kuchi na hotae, ninawe. Unakula pia, wala unafito, chuchuza kunitoa majicho, hata vaibunia. Bado uko simple, unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki, ya nini mafuriko, meniweza. Oh my baby, te amo, oh my baby, te amo.
DJ X Bass 254.
Te amo.
In the mix.
Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim, mon amour. És destaque de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no lume. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Exata choco choco que eu me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Exata choco choco que eu me toco. A mamacita que me tombalou, que me tombalou.
Uma baby te amo.
like a fried chicken ja. Ha, live up when I sugar. Bro, nini hiyo umeva. Soga bala, niki shika mic. Pala my damn wanna, so la la la. Show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia young, unique, kufa msota. So I'ma go hard, come and punch ya kushoto.
Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge. Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge.
Karibu darasa, leta nyoko nyoko nyahunyo na chapa. Rarua hizi traki hadi zina chafua meza, muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, zote kwenye banki. Mula implanti, funga biashara kama highlighti. Kasalo kako kwangu, nikapeti. Ni yule boy, wakangemi, ulizia pale kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani. Bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia kama jomo. Sipendi mizozo. Jifanye mjuaji unakula kokoto. Nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo chonjo.
Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge. Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge.
Mama kamba wananiloa, kozi pene katapaloa. Mama kamba wananiloa, kozi pene katapaloa. Mona abi on the daily, mapo polo. Why mona abi on the daily? I keep a distance, I keep a distance. Oh oh, I keep a distance, I keep a distance. Oh oh.
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Yeah. Which a man, chili man. Niko omane na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakulamba kisogo. Amwaka huu watotaki shogo. Atu cheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Sa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba wananiloa, kozi pene katapaloa. Mama kamba wananiloa, kozi pene katapaloa. Mako, polo, waimona abi on the daily. Mako, polo, waimona abi on the daily. I keep a distance, I cover distance. Oh oh, I keep a distance. I cover distance. Oh oh.
Started from the bottom, now we here. Tuna zip make big money to way say. Ariye kuju mfuate uko juu singoje. Na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetema. Japanese dance down, paka Wisconsin. Soba paka chicha, mista paka tweet.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me Willo, check his deal. Adweza kuwa mia bila zero check. Sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Mude inajanja muga tukibao. Usibana nishe na upuzi wa. Selekta fanya ucheza tena kikibao. Wachake chuka tukusika kina bamba.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mako, polo. Waimona abi on the daily. Mako, polo. Waimona abi on the daily. I keep a distance. I keep a distance.
Kontena limejazwa kilo. Paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi zake za San Siro. City ndiyo medical kila.
Tumukiza kata pila.
Pila, 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 pila. Choco badi kila. Kila, 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 kila. Mpaka ntoke bila. Bila, 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 bila. Choco badi kila. Kila, 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 kila.
DJ drop it, feel no vikate figure African fucking city boy and a hammy going sexy walking. Itumbuk is the kwenye timbo. The man a walking yona wana. Wainama wainuka wainuka chura chutama. Mwenendo tabia situ mefanana. Doa oda yetu toka kwa Obama. Wainama wainuka wainuka chura chutama. Mwenendo tabia situ mefanana. Doa oda yetu toka kwa Obama. Tena limejazwa kilo paja nofu nofu kama pilo toto kodi zake za San Siro city ndiyo medical killer
tumbukiza katapila pila 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 toto body killer kila 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 mpaka ntoke bila 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 toto body killer kila 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 kila.
Wine your body, 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 body. Wine your body, 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 body. Wine your body, 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 body. Say my wine your pa, wine your pa, wine your pa, wine your pa, wine your body, 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 body. Wine your body, 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 body.
Chalivodazia kibinda, makamoka kinda. Masela wawinda kulitundika na mimba. City boy nimetimba, kitinda mimba. Fresh clean man nimekuja kufirimba.
Kontena limejazwa kilo, paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi zake za San Siro, city ndiyo medical killer.
Tumbukiza kata pila, 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 pila. Soto badi kila, 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 kila.
Jaja, with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Ataka mani kwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kislam na bawaya.
Jaja, yo buddy, jaja. Jaja, you put the jaja.
No, no, no.
Jaja, you put the jaja.
No, no.
Jaja, you put the jaja, baby. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja,
baby. I hope you know, say, this you could say. Where you got it for Baki, they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Kanku pake wese, nese nese. Zamenda nina rumbu kumredi kipepepe. Kipepepe.
Ooh la la la.
Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kisla unapo waina. Jaja, yo puti jaja.
Anasema ni moto.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Anasema ni moto.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Sote mama sitai, kukapia gandhi shilina pitai. Signorita si umeni itai, pepeta majigi chuma lina pitai. Induwa michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Leta na madini ya ni moto moto. Kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo,
dodo.
Yani katamu chapo dondo,
dondo.
Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika ikiboko.
Gona, gona, gona. Katoto gona, gona, gona. Baby gona, gona.
I'm gonna grind for you. Katoto meumbika si utani upo juu. You dauda, baby boo, wewa moto. Jo tucheze calypso, penda inama kanyaga. Na kama unapenda banana kwanza kumi kwako, yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo, yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika ya kiboko. Katoto gona gona gona.
Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai kweli. Don't shazama, usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya, usiulagai. Kweli, don't shakwama, unachotaka sikatai. Najua bado amini, haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Nijipe.
Baby you make me crazy. Nijipe.
Wala you make me crazy.
Nijipe. Akata moyo kangu nijipe.
I know.
Nijipe.
Baby you make me crazy. Wala you make me
crazy. Space 254 in the mix.
Bad girl you are nice. Unta de muka sunda bas. Bad girl you. Kasunda bas, holi wa beat, holi wa laisi. Kule tele kuchiko ba Versace, hey. Holi kwa original, toli mchukule njoba over China. Kasusu kali kwa original, hey. Paulo nchamula, hey. Kwa gala nyohira undi momosai. Kwa ntambo za lujegre kukagali. Holu sintu na nenebu za jino zani. Zani kumenyera
kukukati.
Ulilo tambulo nchamula mkwano inside.
When you come my way.
Semberam pulido pulido inside it. Yeah, it's okay. Let me wire wire. Nisagara kumanya manya. It's okay. Let me wire wire. Nisagara kumanya manya. Ojo, tonde nyanse oku kwa galenya. Kuboku changa changa na koku za lalenya. Nuru si tula nene muza. Zani, ayakalo muru njinga we. Dengereche watu cheche we chigona. Neva zomo tunzi wate ya kuona. Newe vafiti na bari get wetu vawona. Moli chanda kukasenda bazana. Wakala nyohira undi momosai. Wandambu za lujegri kukagali. Ulu sinjula nenebu za tindo nzani. Zani kumenjira
kukukati. You brighten my day.
Uliro tambula nchamula mkwano inside.
When you come my way.
Uliro sembera mpulido mulido inside. Yeah, it's okay.
utadode, angani utasema kashushwa ye. Utadode, hata kwa firaru kihonga ye. Nusu mwarabu, nusu msomali, yake mabuzu utakubali. Akini touch nasikia dhidi, nabaki kama zuzu flani vi. Kama mgongoni minabewa mie, chakula kitamu minapewa mie.
Shapiga saluti, wako sifuru kuti. Sisi